Hey, oh na 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 na. Penzi la sumu, ukanipa bila uoga. Mwanzo sikutaka kuamini na nikangoja ngoja. Japo vigumu, ila najikongoja. Hivi uliacha ya nini, hadi kanoga noga. Basi tuachane kwa wema, wenenda na utapata wengine. Yamenishinda natema, uenda kuna fungu lingine. Basi tuachane kwa wema, wenenda na utapata wengine. Yamenishinda natema, uenda kuna fungu lingine. Naishia hapa, 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 naishia hapa. Furaha imegeuka donda, moyo unasubiria maajabu. Mwenzako mwendo wa kinyonga, basi nipunguzie na adhabu. Bado nasubiria, subiria, labda kesho nitayona afadhali. Sawa na ugulia, ugulia, labda kesho nitayona. Umesubiri nipo kwa giza, ndo azima taa. Umetoa sansi jashiba na umbuka njaa. Basi tuachane kwa wema, wenenda na utapata wengine. Yamenishinda natema, uenda kuna fungu lingine. Basi tuachane kwa wema, wenenda na utapata wengine. Yamenishinda natema, uenda kuna fungu lingine. Naishia hapa, 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 naishia hapa,
misifiki mbali,
naishia hapa,
moyo umegoma,
naishia hapa,
misifiki mbali,
naishia
mbali,
moyo
umegoma. H-Ray Romeo MBN.
H-D on the track, on the track, on the track.